and music.
Young Fortune.
Alongside Guardian Angel Jimana Gwanza talking about kebabe. TDB, let's go.
Nilipotea gizani, njia ilikuwa haionekani. Na nilikosa matumaini, machozi mengi yalinitiririka. Kikweli sikujua
kesho yangu itakuwaje.
Ila Mungu alijua
hatma yangu itakuwaje.
Walioniona jana, leo wanashangaa. Wanajiuliza imekuwaje, wamepatwa na butwa. Sasa kila kitu kipo okay. Ameondoa aibu yote, wale walotaka mimi pote.
Ona aibu imewapata.
Oh, 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 oh.
Natembea kibabe.
Ah, ah,
Mungu yu wangu upande.
Oh, 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 oh.
Natembea kibabe.
Ah, 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 yeah.
Kopa, kopa.
Ashukuriwe Mungu aliyaona yangu machozi. Mana ndugu marafiki wote walinikata.
Mama